chiba chirunja kumanye sobiyo oba bakunenya nokiriza atendo mara kwenoteza okuwaganya so omutima gwongo gudde mu nsobi obanga eyezika ngoli mulamu oba wonna likukabira wonna baliwo sanje itwamugambako leda nyoma Kuburira bakuyamba bakwagala we kubirize mu mutima gwa mwatu wachisemu okwagala ndokwe kuona bulamu ndo nagudde mu nsobi tebakukyawa bakwagala tebakukyawa bakwagala tebakukyawa bakwagala tebakukyawa Abakubulirira olabanga bebakyamu era nga bye bakugaana bakulemesa mu mubalimba lugenda kukyobirabe olijjukira kubuuka nga mugeze omukisa gw'ofunye gwe gukozese tulawulirize weetereze abakubulirira bakuyamba bakwagala We kubirize mu mutima gwa mwatu wachisemu okwagala ndokwe kuona bulamu ndo nagudde mu nsobi tebakukyawa bakwagala tebakukyawa bakwagala tebakukyawa bakwagala tebakukyawa bakwagala Kabareme kuimbira nti kalyonso achao kunenyeze bo yalinge solo
Chawe bitibwa byobulungi bwobusimule Muliriza bye bakubuliridde weto waze ebichamu otereze mu Wetereze abakubulirira bakuyamba bakwagala We kubirize mu mutima gwa mwatu wachisemu okwagala ndokwe kuona bulamu ndo nagudde mu nsobi tebakukyawa bakwagala tebakukyawa bakwagala tebakukyawa bakwagala tebakukyawa bakwagala Tebakukyawa bakwagala Tebakukyawa bakwagala